watofu kusanyoka oluna kula byafayo majesu ngo kutuka embageyo mukole ofuse mwami na mchana ebibuzo mubizemu nekatonda katumwebaze kubanga badde wa munamwe ndo ndo ulina ebide Tuse tusanyuke Mubalagena mwese Wamba Wamba Kuli batufo kusanyuka Embaga teti wamu Dindo Dindo Ulina ebide Dindo Dindo Bakone beba tuse tusanyuke
Tu sei tu sanyuka